tababar leh khibrad ay sida lanqorow CV-ga, lanmariyo waqtiga, iyo lanqorow warbixinada iyo lanqabadi. Ardayda qaar ee magaalada Baydhabo kaasuna muddo isbuucan ka dareeray magaalada Baydhabo laha gabagabeeyey. Maadka Al-Miraj Education College yaha qaban qaabay tababarkan ayuu ku faa'iidaysteen arday diiras ilaa 30 arday. Abuukar Maxamed Kuulow, maamulaha Al-Miraj Education College ee Kureen ku warbi. Ujeedka tababarka iyo guud ahaan tababarada usub ee maadka.
Maadka horta may babiyeen sanad walba oo xiliyalka fasaxa jaamacado iyo iskuulada nidaamiga madal fasaxa tababara oo general knowledge ardaydaas ay aqoonti oo la dhisaw may barday lagu dhisay sida time management iyo qaab waqtiga ilaaliyaan sida report writing, CV writing, sida public speaking iyo noohay maadooyin oo short courses ka oo lagu faa'iido xiliyalka fasaxa jiraan hatta way baneen bilaawday maadooyinkii ama tababaradeen ee bilaawdeen oo aan soo daayeen ilaa yoono todoba maalmood ilaa toban farmaalad inta hadda wajigi koobad fiski wan yaan aan dhamaade way barajeen hatana in phase 2 nin bilaawdo doona isla taariikhdan 2 August phase 2 nin bilaawdo doona rajeen horta tirada oo has diwaan galiidi oo phase 1 isadan hadda laan keer way bay ilaa 30 ardayo maadooyinkuna si toos ah diiradda saarnay hadda training kan todoba maalmood aan keerni maad galmiraad gobada way bukumada sida time management ka jadwalka ardayda jadwalada oo ka dhaqmaan qaabka waxbarashada aan maaray lahayn hadda qaab heer mustaqbal iyo diyaarsada lahayn jadwaladaas oo diyaarsadaan lately in diyaarsada koran weekly monthly yearly in diyaarsadaan jadwalkaas ama planning-kaas oo diyaarsada doona qaabka aan maaray sida lahayn jadwaladaas kyal ka tsay saaso galme bal ka tsay report writing qabka warqadada aan qoro koran ama report aan diraa ama application la taan dirsada koran qabka lan qoro warqadada la tsay sida oo kale sida CV writing qabka maana aan shaqo codsiga aan soo biyaan good CV si ka samaysada lahayn maadaama arday walba raayeen in bari hadii oo kale jibiyaan sida qabki shaqada aan codsada lahayn oo qablay galeen fadan CV-gi CV ki shuruudo in kulan ku baahanay saadi hada laayti personal ki personal details je education background je experience je saas oo kale de mailerize seminars ki qab CV in diyaar sada laan arday barate ka hang yoloy loka siya ya mailera sharhan qaadan si bari nin ka baahanay la fadar dega inu suwaydi kuf kalad CV in diyaar in ingan
ano kumuda arday di kufaydi si tita u barkiyan dinisho ku hadali muhimuddu si lahay tababarka iyo fahamka guud ee waanada lagu sii tababarka
way banaan in dareereey tababarada oo tababar ee waana wayba ka faa'iideey wal badan wayba ku mid ah si waqtiga loo maareeyo loo ilaaliyo hoobad balan dad ku qaada miskeel meel likii balamiyada saacado fiiriyas time-ka waybana ku mid ah tan tanglamaad public speaking si dad ka horto lan ka hadalo iyo CV writing si oo shaqada lan dalbado isii warqad lan qoro
in report writing, public speaking, iyo time management afarta saax ka barani mashaallah iyadaan ka faraxsanantaan ku mid noqday ardayda meel raayso hadda shahaadada laga doonsiyahay aliba erfaday dadka oo in sheegada banaamta isku socdaan fasaxa qabaan aliba erfaday in waqt janiskin ku faa'iideysida in tababaro saac amal ee waana muhiim
training ma baswaday halus baswaday way ka baranay CV writing iyo report writing iyo way kale ka baranay time management baan konton ku mahadnaqay maamulka oo training dadka gudaha isub geeb ku hay macallimiinta guud ahaan Al-Miraj
tababarka ee leen qowdi ardayda qaar ee magaalada Baydhabo yahay wajiga kowaad ee tababarada isub ee maadka Al-Miraj Education College ee liida fasaxa ee iskuulaadka iyo jaamacadaha